studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde gondi bete alkamisare go'o lewru novembre hitande 2018 yamde jenay soki nunu e nonia Ousmane Niall buldo kabaruji do ganyi kante to boggi jande to iblis ana heddi ne nofa joni won hakkunde gorlobe seni rafi pambaral wadi hakkunde mabbe tiagal ko horejo seni Amadou Ba ita golle kanko e limo wakal si fedde de hebbe def andinama to jangata talataare nde ley o wattu goto to kidal to himbe jalti yaase dartude fa jamde fuddita ley region o min kala hande hala nyaw nango buje himbe hewbe jogi tidala mudum ley mali ko buri hewde fu wayli tagol wattu wakkati goto woni sababu mudum yodi woni sembe kabaaji beta ko bismillah modon hedaade ci jotamani Iblis ana heddi hakkunde gollobe fedde seninde rafi pamral fuddi hakkunde mabbe tiagal ko horejo seni Amadou Ba itta golle kanko e kisotodo kalisi fedde de himbe biro o yogabe jeddinde dabare pamande ley batu mabbe ngadaado batu mabbe mawdo ngadaado ley yontere jabbinende faabi dure dem famu kedden Ousmane Diko e mumin
seni ka feccinde didi biro keso mo Issa Kassanogo woni hormu haifi biro kido o wujitaade jawdi Issa Kassanogo horejo biro keso seni o ana wonna e haldu amen mawdu wonko sefi kedo den dum
dans les 703
le commune ngaji teme jeddi e tati feddende le nokku jeddi tan dum woni ana wara e lebbi nay joni gollobe be jobataake fende ngarami joni yibbe tato noddika e telephone jomu en ana yoroso kajolo e kutala be koliti wide fa joni be kebay jondi mabbe dum hadde be to en wide be choodi mobilaji kanko jati hali dum mi anda so tawi gonga non no lati fu o mo andi dum hana lisariya
matière et sa rubrique
biro kedo fenni de kay foji fu e wi Oumar Kanité no joko jeddo bo ardo seni o andini sodugol mobengel an hasindinano wadali tagal fay goto du sabe kadal wadi ele fedde de on wonno e halde mawde kene kedana ko sefi
le questeur nous a fait
deso kalisi o martini mi kabaru no kalisi o natiri le golleji di o holiti wide rewobe tottama nyamande mum en wonko nati e cuggu sodugol mobilaji dun won ko litibe wiide yo bonude kalisi nafa wala e sodugol mum ka hadaybe be furbe beltike natude le majji be kasingini
déjà on avait besoin voilà
par de kawral hebede non wayde foccodade ana le fedde seninde
didala seni o ana wondi e wadde le wattu mo horobe yogabe gondi e landondirde nafande gollide bangal daranagol woteji e wi mabbe jawde ana watte fa sanne e de seninde ka dum iyak dum yetake le labal e jamnagol woteji de kede Ibrahim Sango horejo fedde humininde horde woteji e lamu lobbo le mali o mo wonno e halde amé mawnde pawinonde do kabaru mudu do faccitan Ousmane Diko
non tanke
min en bala hala nane en yude 2013 warde hande miden lando hore amen do seni kadari jati jawti kewndi wadata le seni ngam golle mudum himmeji amen kibali le woteji president 2018 di seria holliti le tobe talberde de yo seni hani haybude kabaru dabareji wote fu ngam golleji mum wala fu tongane deme andani ngam mudum fanda yedugol carte ko lati fu le hen wala fu ko famana le seria holla ama seni andinta du ko golli fu se an jogi haybude golleji mudu an hani ko kala andana golleji maada le mali e tagal mudu fu dum seminta golleji wote seni di walde handande warna seni e hakkel amen wonko seni hani hinnade ko wana basi le mudun handen eden le yotogal yubbeji inde wote batte woteji garoji di yo malin kobe tegoto kalisi kewdo ngam golleji seni e pamana dum
sakirabe fabe dron famodo ba jewde di kabaruji fuddo helloji amen no do woni Facebook e Twitter fa ndo kondo woni hakilaji moddo do bay noddo do di numeroji didi chapande jeddi joy chapande jeddi en sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jeddi en sappo didi joni ka hebbe def be ne no be andi to be keti be andi to be jangata dum hollita mata la tarande e dum won do bembal ande ministere humaninde bangal jande de ujinaji temedere e chapande jeddo e joyon hebbe o examen woni feccabe le lycée ngaji kany e l'école ngaji di gol e gitate le mudum nenno be koliti wi dum sede dubi yabbedi sabi hebbe def be fu nen fu be ngadam orienter hitande hikande Ousmane Diko
Evi ministre jande leydi meden leyo adadu anaburi ujinaji chapan jeno hebuwe koyarta fa le temdere fu chapan joy e jenay le hebbe defbe be fudu be nabama le janginirde hakundeje golonojo ko emu fanda jande lamu leydi meden anaburi ujinaji chapan tatendi don an hawra le temdere fu noga e go on nababe ton gol feccugol anatongodi e do suba wi horebe ministre jande leydi me sukabe be duubi sappe jeddi fu nabama le lycée ngaji be duubi sappe jetti be yo do ko kambe hore be darti arande woni ko be nabirte lycée le handu ana buru ujinay sappo e jeddi e temen jeddan noga taton hebbe be duubi sappe jetti yaade noga nabaabe le janginirde hakkundeje golandeje ko e mum nabaabe le janginirde lambe ka ana bado ujinaji sappo e go e temen nayo e chapande nayo faanda on janginirde kabaru demalde margal dabaji sukabe nabama tan le janginirde de lam hawji be do sukabe na babe le janginirde warama fa buuta amnu sada jandeji mabbe e wi horebe ministre jande leydi men kala ndartu do wailtaade fu ana waawi laataade ande non e dosariya warete
Ousmane Diko himbe kidal jaltino beete kenya wadde majire ne dine ne nafa kulita jande fudda le region o illa l'école udita nino ila école udita wattu joni o jande fudda le ngendindi nyaw buuce nenno jaw mu buuce anan jogi anan jogi titala mudun sanne le bo le mali do o nyaw ko buri hewde fu wayli tagol wattu wakkati goto woni buri latade sababu mudum mo buri nenno mo buri torude mo sukabe be kibina dubi joy kany e baliki em burbe dubi chapande jeegon e joy fa himbe den to o nyaw doktoroy anandarta himbe nenno dento e keni kanye e cholaji faabe dore den faamu keden Umar Waygalo e Ousmane Diko
miten damal dogotoro hôpital Gabriel Touré Asawere noga e jetti lewru octobre sukabe hewbe kanye ngadda fa tawrele o do nokku ka ko heewi sara be fu jabay halde wakati de min jalti to moto ngaji e mobilay di daratoto min jide Kadija Touré o wardi don e cukalel makko noddirtengel Sidiki Yalkuye ana sawi o do nyaw no wakati di ngonti e waylitirade
abonim te fosi
mi andal o nyaw faande o nangi suka am yo dogotoro sukabe waji binikam wardega sabe suka am ana jogiti dalla fofango fuyo durma fuddiri kany e caldi guddi
faqa pediatri yere da faena
dunki ande ko nayidi bangal pofali koliti widno watto wonte waylitirade dun lati sabab mudun dungu yalti amde nati jabar den gandi dabunde yimbelbe o do nyaw yawi nangude suka be ngala hitan fa yotto dubi joyi kanye mobe jabbibe dubi chapande jeegom e joyi kedemo konko professeur Yakuba Toloba o yo andan do kabaru o do nyaw sanne ko masifi do hen
ceedu pewndi den jabarade dabbule e kebali dubi joyi e bennube dubi chapande jeegom e joyi buri fu torrade sukabe e tipibe du o buri nangude o nyaw yo buuce o buri fu nangude heedi sukabe yo iwde o wattu fa tuggo yo lewru fevrier no
o do nyaw wala fu mum waawa nangude non kanko professeur Toloba gollo ponje o hollitiri wiide fa neɗɗo heɓa teedo o do nyaw wajibi sina wakkati fu haybano collaji ɗi gordino tawe wakkati furdu wonko huuri dow muɗum
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakirabe nan danaro wen kabaru jingon ile region ngaji be ndi hen puddira lam kulikor illa lawol katigol fuddi mo internet ya war nyande fu buruti dele ngendendi mobilaji mawdi leila wi gon ile wuro go cekata yalla anan ke badati yimbe be kolite wede anan kuli pati dum lato kasaraji nana julabe kanye e syndicat ngaji dawobe anan gonduno kolitinde hecci kenya yalla denako an hebe le onoko jot halaji gonduno di wadade hakkunde jaleñ ansongo timmi neno kenye go hakkilu ardi be lamu hakkunde ji gindendi fanda mudu yo fa be darta dabereji kandi mamede yalla rafinde na gu gondo ton o ana hebene jogala himbe jogi be hengube jogi de kaborde de kanye ONG ngaji kawri e gal kawri tal mobile hore jo duagne en goto duagne labbe zanga hertam hecci kenye kikide wattu 17h hakunde nonia e bara do lawol gawo di bandiji gonno do muto ngaji jippini gonno do le mobengel no tetima jawdi ko taw e juude makko fu bandiji di ciagal ko ngadi golle odo doggi neno je hajuji mube sakirabe do kadu di kabaruji ka kedde heda no wowirini yewterene anawodi wassalam